incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 5. Kuyezwakala ngempela ukuthi kukhona ubufebe phakathi kwenu, futhi ubufebe bohlobo olungekho ngisho nakwabezizwe, okungukuthi omunye kini uya kumkayise. Kepha nina, nikhukumele kunokuba ngani lila ukuze akhishwe phakathi kwenu owenze leso senzo. Ngoba mina ngokwami, noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona ngomoya, senginqumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenze okunjalo ukuba, egameni lenkosi uJesu, nihlangane nina nomoya wami kanye namandla enkosi yethu uJesu. Onjalo anikele kuSathane kukho kubhubha kwenyama ukuze umoya usindiswe ngosuku lwenkosi uJesu. Akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? Khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha, njengalokhu ningabe namvubelo, ngokuba nelethu iPhasika lihlatshiwe elinguKristu. Njalo ke, masigubhe umkhosi, kungabi ngemvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi, kodwa kube ngeyesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neseqiniso. Ngani lobele encwadini yami ukuba ingahlangani nezifebe? Angisho izifebe zalomhlaba, nokuba abahahayo nabaphangi, nokuba abakhonza izithombe, ngoba phela ngabe nimelwe ukuphuma ezweni. Kepha manje, ngani lobela ukuba ingahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe, noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma eyisithuki, noma eyisidakwa, noma engumphangi, ningaze nadla nokudla nonjalo. Ngokuba kinantabani nokwahlulela abangaphandle na, nani anahluleli abangaphakathi na? Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu.